Me and no bad boy.
Really?
Me name no G.
DJ on the
hear this. Muntu aliyeze ama funungkala naka somebody. Paja akachoka mu pressure. Tabi lako kuli somebody. Nanga iwe ni tani. Unipasa pressure baby.
Sende kuna pressure.
Nanga ni tani. Unipasa double pressure baby.
Kuna song.
Muntu aliyeze ama funungkala naka somebody.
Kuna song.
Paja akachoka mu pressure. Tabi lako kuli somebody.
Better leave it if you don't want.
She say I don't pay attention. I don't make sense nah. Every time nigga miss a text, nigga miss a call, nigga in the oya yamba, baby. I wish you knew what I go through, yeah. I wish you knew me got plans for you, yeah. You wake up just to make you happy, baby. Wake, can't you understand it? Uma ziba, baby, you me witness. Nigga konda, baby, God did the witness. Ni madaba, baby, don't trust me. Uma ziba, mtima singa pwanye muma pieces. Me, I need a kind of love every time. Nika bula, nika forty, baby. Yeah, not the every time when I come around. Dizzy beza, muma kofi, love you. Yeah. Tinaga yamba, bring no gas story. Nanga wai gasi leso. Niwe nenzo funo faka bondi. Manja love wai faka poison. Yeah, sininga kwa ni senka. Lana double pressure, baby. Deva cheni funa kuli iwe. Nika forty, baby. Muntu aliyeze ama funungkala naka somebody. Paja akachoka mu pressure. Tabi lako kuli somebody. Nanga iwe ni tani. Unipasa pressure baby.
Sende kuna pressure.
Nanga ni tani. Unipasa double pressure baby.
Kuna song.
Muntu aliyeze ama funungkala naka somebody.
Kuna song.
Paja akachoka mu pressure. Tabi lako kuli somebody.
Kali pasiana nombali kafia ndande. Uziva mu life kufunika kwa sambade. Nima kukonda molova futi na trusty. Question mwati uma nikonda iwe mwati. Nima funa kuma search after wedi. Wapanga kwa mkokishwa nika breakfast mubedi. Manze iwe uni pasa chema pressure. Panumba no peace ingati nilipe paper. We wala kutindi ne dream chaser. Viroto feni pisha one day ni zafi pesa. Ni pasa pressure kani baluni wa kompa. Panumba palipanga nisi chite na kuyopa.
Aliyeze ama funungkala naka somebody. Paja akachoka mu pressure. Tabi lako kuli somebody. Nanga iwe ni tani. Unipasa pressure baby.
Sende